Kingston, Gallis.
Yeah, yeah.
Fire.
I'm out it in the place.
Fire.
Joseph the base.
HK, HK.
Zimengu vando fila kusada kuyenda kumba. Daindiri bachura, so ndiri one. Makazi vando netsa inzwa. Daina kazi vakare, lobo na ndaichwa.
Nae pepito watwera ndekubiko. Ungori zizi, kana kumbo fauna. Uri kupata nane jibiko. Asi uri busy, yere sei kusafauna.
Anaka chila ni magais, tuko chama FIFA. Aonde chua sayi papa ukuda kutende tumire selfie kuti ungoni believer.
You just left me in the morning, was expecting you to call me. Tell me, are you up to something? Cause right now I just can't stop thinking.
Papa urgu gaya ndiri kuchita so. Say uchita kukomplika tajinu so. Naka chila ni mangais paraguro wa soka. Di papa unongo nyuka uchika na joke.
No, no, baby, I don't really mean it. Just wanna talk every minute. Nai baby kwa waswera ndekubiko. Ungori zizi, kana kumbo fauna. Uri kupata nane jibiko. Asi uri busy, yere sei kusafauna.
Anaka chila ni mangais, tuku tamba FIFA. Aonde chua sayi papa ukuda kutende tumire selfie kuti ungoni believer. Felistazi jimbo iza.
Saka andicha bumi jo kufunza here. Asi waka wana mungwe here. Give me the love and attention. Nai baby kwa waswera ndekubiko. Ungori zizi, kana kumbo fauna. Uri kupata nane jibiko. Asi uri busy, yere sei kusafauna.
Anaka chila ni mangais, tuku tamba FIFA. Aonde chua sayi papa ukuda kutende tumire selfie kuti ungoni believer.
You just left me in the morning, was expecting you to call me. Tell me, are you up to something? Cause right now I just can't stop thinking.
Di papa urgu gaya ndiri kuchita so. Say uchita kukomplika tajinu so. Naka chila ni mangais paraguro wa soka. Di papa unongo nyuka uchika na joke.
No, no, baby, I don't really mean it. Just wanna talk every minute. Nai baby kwa waswera ndekubiko. Ungori zizi, kana kumbo fauna. Uri kupata nane jibiko. Asi uri busy, yere sei kusafauna.
Anaka chila ni mangais, tuku tamba FIFA. Aonde chua sayi papa ukuda kutende tumire selfie kuti ungoni believer. Felistazi jimbo iza.